ملينا ترام مرودة مدحوينها مريكان كا وحي كامد أهيد قبلها وحي سياكور انتا يسان قرسان دونالد ترام شان يطمان سندود مدهة تنلقي جوغو وحي سيدو كلا أهيد قفكسوها جرتي دلكا إسلوفينيا فلسطين أحمد إيمان أيا وربحنتان إنو هيسا
Stand up, Melania.
سو استاق ميلانيا هل كان إمو
مرودة كوفاد ملينيا ترام مرول باوا مدلسان si aad u wanaagsan u labisata wa soo galooti ku barbaartay Slovenia waana jamhuuriyad ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof sidoo kale waxa wali ku nool saaxiibadeedii caruurnimada Mirjana Jelancic waa saaxiib xilligi ciyaalnimada ay lahayd Melania Trump
hadal warada ay brala
kniga she was very positive she liked reading books she also liked designing she would
make ahayd qof dhanka wanaagsan mar walba wax ka arka waxay jecleed akhrinta buugaagta waxa kale oo ay jecleed qaabeynta dharka ayadoo dharka duugoobayna ka soo saari jirtay dhar cusub
jacaylka dharka ayaa u hoggaaminayay shaqadeedii ugu horeysay ee dharxayeysiinta taasoo dhabtiina keentay Mareykanka Michelle Tauber oo ka tirsan wargeyska People ayaa tiri
She's the first immigrant to be first lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams.
Wa soo galootii ugu horeeyay ee noqotay marwada koobaad tan iyo wixii ka dambeeyay. Louisa oo ahayd xaaska madaxweynihii hore John Quincy Adams qarnigii 19aad.
Tania iyo Donald oo 24 sano ka weyn waxay ku kulmeen xaflad waxana ay isguursadeen 2005tii. waxaana sanadkii ku xigay uu dhashay wiilkooda Baron Trump waana wiilka ugu yar wiilashii madaxweynayaashii dalkan soo maray tan iyo John F Kennedy sanadkii 1963
waa hooyo aan la heli karin oo cajiiba aad bay wiilkeeda Baron u jeceshahay
Melania Trump oo ka warramaysa wiilkeeda iyo sida ay doonayso inuu noloshiisa xor ugu noqdo waxa ay tiri
She's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him.
Waxa ku raaxaysta iskoolkiisa iyo ciyaarahiisa. Waa ciyaaryahan weyn. Waxaan doonayaa inaan dibadda uga hayo oo aan ka ilaaliyo dareenka dadka in lagu soo jeediyo hadda.
Melania lafteeda waa ay ka xishootaa indhaha dadka marka laga reebo meelaha qaar oo ay kaga qayb gasho waxyaabo iyada u gaar ah. barnaamijkeeda best ama noqon kan ugu wanaagsan waxa uu dhiirigeliyaa mustaqbalka ilmaha bishii July waxa ay qada ka qaybisay goob hooyooyinka kaligood ah oo aan aabayaashu ku jirin ay ku nool yihiin be best waxa kale oo uu la dagaalamaya faquuqa iyo aflagaadada baraha bulshada
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind
teknolojiyada maanta waxa ay dadka siisaa gaashaan ay gadaal ka maraan oo aanan lagu aqoonsan waxayna ka fogeysaa barahaasi inay noqdaan meel la isku xanaaneeyo mas'uuliyadna lagu muujiyo taasi oo u horseedi lahayd caruurta iyo dadka waaweynba inay awood dareemaan isla markaasina ay naxariistaan xilliyada adag ee cadaawadda
si furan ugama aysan hadal fariimaha Twitter-ka uu soo dhigay ninkeeda kuwaasoo mararka qaar uu ku caayay dadka ka soo horjeeda markii uu ku ka jamaayay gabar yar oo u dooday cimilada oo lagu magacaabo Greta Thunberg xafiiskeeda Melania Trump wuxuu soo saaray qoraal lagu yiri ma ahan arrin sir ah in madaxweynaha iyo marwada koobaad ay badanaa siyaabo kala duwan u hadlaan ama wax u yiraahdaan si la mid ah lamaanayaasha isqaba ee dunida mararka qaar iyada ayaa la bartilmaameedsaday markuu madaxweyne Trump ku guuleystay doorashada dhanka kalena Slovenianka ayaa u dhisay taalo lagu maamusaayo iyadoo ku labisan dharkii ay xirnayd maalintii caleemasaarka madaxweyne Trump balse 4 July ee sanadkan maalintii xurriyadda Mareykanka dad ayaa dab qabadsiiyay taaladaasi waana laga qaaday goobtii Cookie Roberts oo ah siyaasad qeexe ayaa sheegtay bishii February 2-deedii sanadkii 2017ka sidan
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state, but for someone who has never even been in government.
Waa hawl adag oo miisaan leh, sidoo kale tana waa mid u fudud marwooyinka koobaad, kuwaasi oo hawlahan oo kale amaba kuwa u dhow horay u soo qabtay, balse qof aan weligiis hawl dawladeed baqaban waa mid aad ugu adag. aynu duceysano
Melania Trump waxay haysataa madhabka Catholic waana marwadi koobaad ee madhabtaasi haysata tan iyo Jacqueline Kennedy waana sidoo kale marwadi koobaad ee ugu horeysay ee ku hadasha shan luqadood.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady.
Sharaf bay ii tahay iyo farxad weyn inaan hortiina soo istaago anigoo ah marwada koobaad ee Mareykanka.
Inkastoo ay afartii sano ee la soo dhaafay ay ka maqnayd kaamerooyinka hortooda inta badan, haddana xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in Melania Trump ay hadda hadli doonto oo barnaanka imaanayso, iyadoo olole ugu jirta in mar kale ay noqoto marwada koowaad ee Mareykanka.
Aad baan ula yaabay sida aad uga fakirteen warbixinadiina.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Thank you.